From the bottom, now we're here. Isn't this what you've anticipated? Meditating, so fly, levitating. Cause we started from the bottom, now we're here. Isn't this what you've anticipated?
Kinda, kinda.
Nita left vitu ziko right. Civics itabidi imefikia maskini juu tajiri amelala bila lights. Hii hapa ni emancipation, kemea manipulation. Punguza panganga, pereka, pereka. Sitaki ufala, pereka, pereka. Tuko juu ya calculation, how to work around this subjugation. Sina time ya kujam siteti, stress iki come to relax kiseti. Juu ya calculation, how to work around this subjugation. Sina time ya kujam siteti, stress iki come to relax kiseti.